Genius Production.
Omukwano gw'obulumi gwantama nkoyo kulinda nga simanyi kituufu ngamba fuobo kyanjagala obambi kingambe okingambe bona bamanye toli munange oba wakyawa nakyo kingambe okingambe nemukulinda awatali ssuubi bwoba okyanjagala obambi kingambe okingambe bona bamanye toli munange oba wakyawa nakyo kingambe okingambe nemukulinda awatali ssuubi eno bulumi bwe mpitamu nga bukanyo buka laba maziga genkulukusanga nkaba kululo ebirowoozo bingi bimbuza n'otulo mu kiro eyinga nebuuza gye wabulira nga simanyi nayo ndaba wakyuka ebyaddala sikyakutegeera omunjagala lwakyonka byakiro n'emisana ensula ndaga n'emikwano ginjerega kikwesibako tonyeoba okyanjagala obambi kingambe okingambe bona bamanye toli munange oba wakyawa nakyo kingambe okingambe nemukulinda awatali ssuubi kukiranga twakatandika mu mukwano mungi ogutagambika ndaba wakyuka ebyaddala sikyakutegeera mu butuufu nkwagala ebyaddala ebyokola olumu binsobera kuba masimu topikinga mu meseji ku whatsapp tobuddamu naye hani obonjagala kusaba okyatule hey mukwano totya namba mazima nemukwefera hey nange ebyokola bimala amaanyi ekituufu kyekinziremu amaanyi ngamba bwoba okyanjagala obambi kingambe okingambe bona bamanye toli munange bwoba wakyawa nakyo kingambe okingambe nemukulinda awatali ssuubi mutoni nibutamundabibire namalira nyanagure kukonye ndabirambiwe mizukuri ndeke kumariji hey.